Inhliziyo yami mila isifana netshe yaze ngisezwa ubuhlungu. Noma ungahamba kulungile sengalele. Noma ungangishiya kulungile angisenandaba. Hamba ke.
Change your mind.